Moria ni batezi.
Piga uwaja kwa Kidogi.
Anawaiti. Anakusalimia mama Oswe.
Haya, 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 haya.
Haya nini sasa ugomvi wao? Mewanza wenyewe. Achoka sana. Mama mama bwani, mazazi ni mtamu, salimia mwanja.
Let's go.